futhi mgwevana ufike nini?
Kudala ndilapha iveke ezimbini. Sendivela engqushwa nasekugawusi.
Ndakugqibela useRhawutini. Wow, andisakhumbuli nje eDorfontein.
Ungayiphathi indaba yaseDorfontein. Otsotsi bakhona bathi be. Ungabona isimanga xa amaledi ephuma efactory olosihlanu. Kuthiwa ke apha lo mini ipeyday. Otsotsi bayabalandela. Ufike sebethe akubo befuna ubakhuthuza.